Moko marhaba marhaba habibi tunda koma mangala kupachua mahaba mahaba yanzidi kindi muchanga cha kuchachua damu zaituni tundala peponi nalila gemu ya sakafuni tunadundisha na kipira napewa penzi sabuni inalo ntakasa madhira unitahani hayuni mkali watatu bila
bila
upepo wa pwani umenipeleka bara niongoze usukani kwenye penzi barabara wakati wako tamba
ashua hey. Ashua ashu ashua
okay baby jichongo ndoe
ashua hey. Ashua ashu hey. Ashua
na roza uzi wa ume
ashua ashua ashu ashua
lo 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 lo
ashua hey. Ashua ashu hey. Ashua
tuachome mafaka shume
Yataki haraka oh, haraka oh, oh, oh. Kwa dua nimesubiri nimepewa nilichotaka oh, nilichotaka oh, oh. Penzi nina linogesha
noga
ampa mchichale
noga
nono vya kunenepesha
noga
sambusa ya nyama tele
noga
kisha na mchangamsha
noga
na mcheze ya segere
noga
mwale kujinenge musha
noga
ukuna piga kelele upepo wa pwani umenipeleka bara wewe wangu usukani kwenye penzi barabara wakati wako tamba
ashua hey, ashua ashu, ashua
okay baby nishongo ndoe
ashua
hey,
ashua ashu, hey, ashua
na roza uzi wa ume
ashua
roza ashua ashu,
ashua
lo 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 lo
ashua hey, ashua ashu, hey.
Wakikuliza mbona huonekani
tunacheza solo na zumari ndani
kuingiza kete shimoni
tunacheza solo na zumari
na kopa kopa kwa malavi davi
tunacheza solo na zumari
chaza karata pura mbishwa mavi
tunacheza solo na zumari ndani